macadkan oo lanka magadari hal nuureyn iyo waliba la ka barday shareecada islaamka iyo waxbarashada aasaasiga iyadoona walku baradayana awlaad fara badana macadka iyo waliba usaa kuma nagday maaxidda ka badday magaalada baydhabo si hab casriyana awlaada walanka barawa sheekh ibraahim cumar oo ee aasaasaha macadka ahna maamulaha iyo waliba usaa faahfaahiyay hadafyada macadka uusan teegiya iyo walyaabo iyo awlaada ka barbaariyayana
waa mu'asasad walbarashe eh weliba irshaadiye eh taasoo ujeedadeena eeta in iyo faafida culumta shareecada islaamka barashada qur-aanka kariimka iyo barbaarinta ubadka macahadka sauna sheegnay maqarkan ku yimay ka yaalay magaalada baydhabo qaybi lay macadka ama ujeedooyin badan lan aasaasi ardayda inay jiil ka saayaan qur-aankii imaadigii in la hasaara jiil barbaar fayla oo yacni maybuwa haysadan dariiqadii nabi maxamed sallallahu calayhi wasalam bifahmi salafi lumma haddaba macadka maylaya qiiba shal gadiisan bilaashan qiibad oo kala deereeyaan qaybto waa barashada qiraa'a walkitaaba farbarladka barado qaybtaas macadka mayn qorsheeyey lix biloodan qorsheeyey ardayga saas oo kale mayla ku kusaxay farqurxintii saas oo kale inii adkaaraadkii ardayga laka bar tarbiyadii saxnaayti saas oo kale ardayga iska barda jizcama qaybtaas qaybtiin koreytu qaybta labaad waa barashada qur-aanka kariimka iyo tacliimta asaasige muddadan aan ka tirigalnayna waa la misina waaye ardayga inii iska barada qaybta saddexaad macadka waa culumta shareecada qamiisa jimaa ardayda yacni maybuwa qaadadayan muddadiina yacni maybuwa ardaydii yacni walaa dhikadeen saddex sino ardayga bilaaben afar sino qayb kale macadka may jara usaleeya oo yacni maybuwa qaybta xifdinta mutuunta ardaydii oo madaarista kale qur-aanka ka baradeen iyo may ka qaadadayana xifdiga mutuunta shareecada islaamka oo fiqi leh oo xadiid leh oo yacni maybuwa adkaaraadkii leh oo kutubti tajwiidka leh ada dhowr qaybood in iska jaraan ka qaadadayan qaybtaasna yacni maybuwa ardaydaasa laka diyaariya oo arday qur-aanka horey hambarati ah macadka qaybo maylaya saas oo kale luuqada carabiga gaar ahaan lanka diraasiyow iyo luuqada ingiliishka waqtiyada marka macadka la dhikadow lamadagelin ardayda farbaradka qaadadayan ama farbarka lamadagelin qaadadayan ardayda saas oo kale qur-aanka kariimka iyo walbarashada asaasiga iyona lamadagelin oo shanta maalmood ayay dhikadayan qaybta culumta shareecada qamiisa jimaawu qaybtun mutuunta laka xifdiyo oo ardayda yacni maybuwa madaarista oo kala hamarin tajwiid iyo walaajo la saxo yana galabtee qaadadayan dadka macadka dhikadow qaybasho dad weyn iyo dad yaryar bain iska jaran dad tafsiirka iyo qur-aanka gabdho oo waweyn qaadadayan jaran marka macadka intaasoo qiibada leeya intaasoo waqtina shanta maalmood iyo khamiisa jimaa intaba macadka maftuux waaye macadka yacni maybuwa eediyeed may xoog ansaaray sidii ubad jiil fayla oo yacni maybuwa diinjo kasaayan adduunyadio gorodaayan waalidsho baaran bulshada anfacaayan in la hasaariya macadka ansurunya
aan xukumada awlaada wal ku bardaas macadka alnuureyn iyo waliba yuu ku hadalanaa walbarashadiyo
anoo magaay lerow cusmaan ibraahim axmed oo ka sooda macad alnuureyni oo waliba baradaay qur-aani kariimka iyo sheer ee baradaay waliba tinka mahadnagay maalimiintay
bismillaah anoo magaay leeru maayadda macalim iidow macahad nuureen hadhikade farbara barade
bismillaahi ramaani raxiim anoo leeru maaya maxamed yuusuf mursal oo kusooda mahad nuureen walba ninka baradaha maadka qur-aan kariinka iyo cilmo oobantanka maadnaay macalimiintay baaligeen
muddooyinkii ka dambeeyey waliba magaalada baydhabaha ka badaaye maaxidda laka barado shareecada islaamka iyo maadooyinka aasaasige aana say oo hab casri ah awlaado waalanka barawa inkastoo waalidiin badan maaxiddaasan aboon inay awlaadiyo jeeyaan sababo dhaqaalo dartie